doesn't want to know? Who doesn't want to know? If I'm a lobby, what got to leave my foot on the normal, just a little poor man who doesn't know? If I'm a lobby, what got to leave my foot on the normal, just a little poor man who doesn't know? Apunata sivite nyatwada, abwekele wangwele lugoto. Udeze na nyana banaba, ibini mwe ude. Ibini mwe ude. Ochiwa yeleku, ibini mwe ude. Ibini mwe ude. Ochiwa yeleku, ibini mwe ude. Udeze wane. If I'm a lobby, what got to leave my foot on the normal, just a little poor man who doesn't have an hour? If I'm a lobby, what got to leave my foot on the normal, just a little poor man who doesn't have an hour? If you're not a civic and you're a twadda, I'm breaking along with a little girl who doesn't have an hour. Ebi ni won de Ebi ni won de Ochi oyeleku Ebi ni won de
Onye welongongo luayi
Ebi ni won de
Iye welongongo webu onye afu
Ochi oyeleku Ebi ni won de
Oji fe nwata weni lake nu bu kona aka fu bia oku
Ebi ni won de
Owe da aka nwata welopo ifie
Ochi oyeleku Ebi ni won de
Who does the one name?
If I'm a lobby, what got to leave my foot on the normal, just a little poor man who doesn't have an hour? If you're not a civic and not a driver, I'm working along with a little girl who doesn't have an hour. If anyone would die, what you are yelling for, if anyone would die.
Nni akọ dị ndụ ọgbatakwu eli ọbala anyị wee mụrụ mana ife a niile na-afụ eze eze obodo abụezi idume ụfụ nke bụ na o nwere ọrụ mbọsị ọ ga-anụ afọ ụda eze ka ụbọchị adịla mma iwe ga-ewegide ọbagide mba nụgide ọgụ Gini ni wi de ba nyunu mana na tu ni
Gini wa uda Ochi o yele ku Gini wa uda
Ana tu nu si na akuvilo
Gini wa uda
Iba we na emenya na ezu obodo ada adikebe na ma
Ochi o yele ku Gini wa uda Gini wa uda
Ima na ona abo
Ochi o yele ku
nwaanyị ga-achọ onye dị ebe pụta si achọ ọlịa mmanụ ka wee taa akwụ ife emekatazie omekata mekata wee lu ofu mbọta eze nụ wee kunye ọtụtụ si ka jeke na bụ ude eze ka anyị na-amụke na nwobele nkata ka ajụ anyị ife nụ na-enye nsogbu ọ na-abụ nya kpọọ izu ọ ma abịa ụfọdụ bịa kasịa izu I'm not going to be able to do it. akwa ndị bịa basị anya na kasị na ya dị azị mma ibi n'obodo wanya ajụlụ ọ na-ajụ onwe ya. Ndị a yọkata ayọkata okpere ọ wee were nwayọ wee nabakwa wee jekwasị eze si a na ude eze sikwa na ya ma nata emesịkwa izinye ndị ọzọ fajekwa yọkata udeze udeze kwara anata aka eluzel ka ebe mekata alụ lụọ ọgụ arọ na ụma wee zinye nwanne ya nwaanyị na ndị ọzọ ezinyekwara bụ eze na ezinye ba sịna biko ha ya ụdeze ka ọ nata maka na o nwere nnukwu ife na-emebi n'obodo a chọrọ ka ọ malụ ikekwa ọ malụ na ọ mekwesị wee nata ọzọ o wee kpọọ nwanne ya nwaanyị si aka ya gwụ ya na ụkwụ ya ma anọkọtasị kpa na bebe ọzọ belụsọ na ife eme n'ụrọ ma ọ mee
udeze nwanne ife emelụba na nwoke atụlụ ime afọ chọrọ na ọmụ jesiri n'ichekwa ome udeze na anya naba na mba ife emelụba anyị nwoke atụlụ ime akwụ chọrọ na ọmụ jesiri n'ichekwa ome udeze na anya naba na mba ekwu na-atasịbụ itenye atụ ada agwụ ekele nwa ngwere elugo ọtụtụ udeze na anya naba naba ebili nwe ude
lụka nwanne nwaanyị na ndị onye ziga jelụ ozizi eze ife udeze ndị ililo wee bazie n'ilo wee tụsịa ililo si ka eje ga-abụ udeze na ife agha eme n'ụrọ na o megokwa ya na taba ndị be anyị unu gee ntị egwu anyị na-agụ nwa unu ga-anụzi ife agba udeze
udeze nwanne udeze nwanne ife emelụba anyị nwoke atụlụ ime akwụ chọrọ na ọmụ jesiri n'ije kwuo me udeze na anya naba naba ife emelụba anyị nwoke atụlụ ime akwụ chọrọ na ọmụ jesiri n'ije kwuo me udeze na anya naba naba ekwu na-achọsịbụ itenye atụ ada agbụ ekele nwa ngwere elugo ọtụtụ udeze na anya naba naba ebili nwe ude ebili nwe ude ochu onyele ekwu ebili nwe ude
ka ndị ajazizie udeze ozi a
ebili nwe ude
anyị ga-efu n'egwu
ochu onyele ekwu ebili nwe ude
udeze wee kpọọ dị ọkpali a
ebili nwe ude
si akwado na ba ga-ama jọkpala wee kpọọ ya nna si akwụ isi na ba ama nazi befe ọzọ o wee si ya na ndị befe zitere ozi wee kpọọ ya nwụ ya ọzi ya ọsịa na ọ na-agba anya kwaba imi akwaba na ọ na-abụ ite chuo ọdọọla ekwu ya kụ nye gaba nna na okenye dị ka ya ma nọkwa nna m ama ewu amụọ n'ọgbụlị n'ụlọ dị ọkpali a wee banụ na wee kwadebe ya na niile na ndị ọzọ ka wee kụ n'eji tupu mkpọsị ya elu udeze ezigoli ndị a si afa kwadebe n'ụlọ ya na anata ife dị ka izu na-abụọ na-abịanụ ndị a anago n'ụlọ wee ja kwadebe chachasịa udeze jechasịzi a wee nata wee na-ajụ a keduzi maka na ọmalụ ndị nụ nwoke nụ asị na ọ dị ime o mezi tụlụ ime be agadi nwoke ndị ọgụ ya makwa onye nụ asị na o sichasị ji n'anya si wee lie eli fọdụ debe nke ọ ga ada n'ọkụ n'ụtụtụ bụ ile egwu eje buju tupu ọ ga-eteta n'ụtụtụ ọ bụrụ na ji nu ekwusi ome na onye asị na akwa ụchara na ọmụ nkwụ ya ndị a niile bụ kwado ndị ude eze ma nya kaba ji wee lapụ onye kwesị ka aje were anya afọ ude eze natazi ala ọjụzi azị ti a kedụzi ndị dị otu onye dị otu a asị a na ọ nọ n'anụ ọnụ ọgbọbefa ọnụ ọgbọbe ebe a na-emekwa arụsị na-achị obodo anya bụ arụsị bụ ibe na-eleta obodo a niile anya ọ bụ ebulu arụsị a bụ ibe na-ewu iwe si na ife karịrị mgbe arọ iri na ndị obodo fe mekwarazi ya na na ibefa na-ewu igwe wee jide ndị obodo a na-ebu n'igwe ụganidị mmili edi ezozi nwụrụzi ife na-emenụ o nwere na onye bụ onye okenye bụ ndị dị ndụ karịa ude eze oge a maka na nwatakịrị ama eji emekwa ọnụ ya bụ ọgba ma okenye n'ọnụ iwu va bụ na ọ bụrụ na o nwere okenye n'ọnụ ebe ọbụla ọnụ na a ga-achọkarị okenye ahụ o wee bụrụ ude eze onye mbụ onye ngwa ntị emekwanya bụ onye ya ka ọ na-atazi ala oge a kara kọzi ala ebe niile na-eme n'oji o wee sịfa ya ga-anọ n'elu wee mekwa ebe ọ bụ na a na-asị gị anya niile na-asị ebe niile ya nwere ka ịkwa n'ife ya ga-eme ebe a ka eze nọ wee nwalie ya gị si anụ ị niile nkwụị niile na ụnwazi oge metụ ya aka ndị niile bụ ndị nụ wee kọrụsịla efie mgbe onye na-alụ ụlọ nwaanyị ya bụ ife kpatalụ akụkọ adịa nwaanyị o ji welụ iwe wee pụọ ha niile gwechi asịrị azụ ndị ba unu fụ na onye ji ife nwata aka afụrụkwanụ ya ụfụ wee wetu aka nwatakịrị ewerụkwa n'ife ya ebe a ka emechasị yọ bụ ude eze yọkachazi anya wee bụla bụrụ ọ mekwaba alụsị befa mekwasị
ude nwanne ife emelụba anyị nwoke atụlị ma kwụcha na ọmụ jesiri n'ite puo me udeze na anya naba naba ife emelụba anyị nwoke atụlị ma kwụcha na ọmụ jesiri n'ite puo me udeze na anya naba naba ekwu na-atọsi gị itenye atụ ada agba ekelewa ngwere erugo ọtụtọ udeze na anya naba naba ebili nwe ude
ebe anyị na afọ ife anọ kpatara ya ji wee na-asị na ọkpụkpụ okenye na-eyi ka mma onye anakwana nwatakịrị ọkpanụ ya maka na ọ dị anụ maka na mbọsị aja emecha achọba nkanka ọ daa
udeze nwanne udeze nwanne ife emelụba anyị nwoke atụlị ma kwụcha na ọmụ jesiri n'ite puo me udeze na anya naba naba ife emelụba anyị nwoke atụlị ma kwụcha na ọmụ jesiri n'ite puo me udeze na anya naba naba ekwu na-atọsịrị itenye atụ ada agwa ekelewa ngwere erugo ọtụtọ udeze na anya naba naba.